bona vanda venga funu uti mina na westine sishakile beno mona bafele bakama manga ngawe babelo mona laba bafele bakama manga ngawe stuma sami ngcenga unkolele stuma sami ngcenga unkolele bafele basishaya ngesici Sakune sehlukana Bafele basishaya ngesici Sakune sixabana Ngiyabonga mdalo muntu ngoba usubuyile Ngiyabonga mdalo muntu ngoba usubuyile Siphelile ichitho zabo Zaphele saphupha Zaphele ichitho zabo Sagcina sesibuyelana Bokholela mntano Kwakusiza zabantu Bokholela mntano muntu Kwakusinto zabantu Ngithi buya mntano muntu Sihlale kahle Ngiyabonga nganaba Ngoba usubuyile Ubuyile 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 umntano muntu Uthando lakho umntano muntu Angazi ngalifanisa nani Kukhona into engathi isukile Ngoba usondele duze kwami Imntano muntu Ngicela ukhone lapha oya Sondela my baby Sondela nunuza Sondela sithandwa sami Ngiyathanda Ubuyile Ubuyile baby wami Ubuyile Sibuyile sithandwa sami Ngiyathanda mntano muntu Ngiyathanda Ngiyakuthanda lafi wami Ngiyakuthanda Angeke ngisakuphi Angeke Angeke ngisakhetha mntano muntu Bongixolela Ngixolele mntano muntu Kwaba madliso Bongixolela mntano muntu Kwaba madliso Sibuyile 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 Oh yeah Sibuyile Namhlanje sihleli kamnandi Sikha amatshino Sihleli kamnandi Sibuyile